in run ahaantii sidaan la soconno in waxa in kamid ahaa in arrimihii uu doorasho loolankii tartanka ku soo galay madaxweynaha haatan xirka haya Donald Trump waxa kamid ahaa in dadkii waddankan sharci darrada ku soo galay khaasatan dadkii dambiyada waddanka ka galay inuu si degdeg ah u tarxiili doono oo uu sameyn doono tarxiil in qof kasto aan sharci ku haysan dalkan Mareykanka arintaas ayaa waxay soo dedejisay dad badan oo u dhashay waddanka Colombia in diyaarad lagu qaado oo la isku dayay in laga dejiyo dalkoodii balse waxa ay andaran noqotay in dowladda in Colombia ay diiday dalka dadkaas oo u dhashay dalka Colombia in waddankooda laga dejiyo iyadoo amar ayaga laga qaadan dibna loo soo celiyo taasa markay waxay keentay inay soo dedejiso arintan in labada dowladood xiriirkeedii inay meel adag maro hadda oo dawladda Mareykanka ay isla markiiba ay ku dhawaaqday 25 ilaa 50 in canshuur inay ku soo rogi doonto badeecadaha ka yimaada dalka in Colombia marka arintan waxa soo dedejiyay waa arinta ay diidmada qayxan ka timid Colombia inay dadkoodii qaabisho
marka maxay Colombia ku diiday in muwaadiniinteeda laga tarxiilay Mareykanka dib loogu celiyo
runahantii in waxa ay marmarsiyo ka dhiganayaan inay jiraan protokollo dowladda u dhexeeya inay ahayd in la maro nidaamyadaas nidaamyadii oo dhan aan la marin si degdegana loogu celiyin marka waxaad moodaa inay isku taagtaag ay tahay
laakiin dowladda Colombia waxay diiday in diyuurad military dadkeeda loogu celiyo oo lagu qaado waxaan leeyahay inay dalbadeen in diyuurad rayid ah loogu geeyo dadkooda oo qaabka loo tarxiilo ay diidan yihiin
run ahaantii saan usoo sheegay macnaha in qaabka loo mara ee diblomaasiyadda iyo waxyaabaha dowladuhu ay ku heshiiyaan in ayuunba saldhig u ahayd ama ha noqoto diyaarad ay nooca diyaaraddu ay diidayeen oo ahayd macnaha in milatariga Mareykanku ay dalkooda galaan iyagoo aan ogolaansho ka haysan in dowladda Colombia in marka arrimahaas u sahlay inay macnaha diidaan laakiin wax cad oo ay muwaadiniintooda ku diidaan haddii laga bedelo oo hadda lagu bedelo in diyaarada rayida in lagu qaado taa lafteeda waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan ogolaansho diyaaraddu ma haysto waddankayga ay ku soo gasho marka mar walba way dhici kartaa inay muwaadiniintooda haddii ay noqoto in la isku xumeeyo oo labada waddan aysan heshiis ku ahayn in dadkan in la celiyo in ay mar walba dib u dhigis ku samayso oo xayiraado badan ay keentay laakiin aakhirka waxay ku qasbanaan doontaa dowladda Colombia inay muwaadiniinteeda aqbasho ama diyaarad gaar ah lagu qaado ama mid military ah lagu qaado ama mid iyagu keensadeen lagu qaado
Faisal marka arinta cashuur kordhinta ee maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump dowladda Colombia maxay kaga jawaabtay
runahantii sidaan ognahay in badeecada aad u badan baa kasoo gala dowladda Colombia dalka Mareykanka dhaqaalaha in dowladda Colombiana qayb ahaan saameyn buu ku yeelanayaa haddii arrimahan la hirgeliyo laakiin ayagu sida hadda ay ku adkaysanayaan lafahantoodu waxay u falcelinta ay sameeyeen ee degdega ayaa ah intii annagana lagu sameeyey in leeg baanu sameynana taasoo macnaheedu tahay 50% haddii la saaro badeecooyinka ka imanaya dalka Colombia ee soo gelaya Mareykanka inay ayaguna saari doonaan 50% wixii ka yimaada dalkan Mareykanka ee gala Colombia marka falcelinta degdega ah ayaa iyaga laftooda markiiba ku dhawaaqeen
markaan soo aadno dhinaca tarxiilka maamulka cusub ee madaxweyne Trump 24-kii bishan ayuu sheegay inay bilowdeen howlaha tarxiilka marka maxaan kala soconaa ilaa iyo hadda ee howlgallada raafka iyo tarxiilka ee dadka ajnabiga ah ee aan sharciga haysan
run ahaantii in waxyaabo badan baa jira oo aad moodo in xagga saxaafaddu ay aad hadda u buunbuuninayaan haddaad dib ugu noqoto xilligii madaxweynihii in Obama uu haystay waxay ahayd xilligii dadkii ugu faraha badnaa dowladda Mareykanka ay waddankan ka tarxiisho idaacadaha iyo saxaafadduna aad diiradda uma aysan saarin laakiin waxaad moodaa haatan xoogay in hanjabaadaha iyo ololihii doorashada oo ay qayb ka ahayd tarxiilku inay arintaasi haatan aad u soo shaacbixisay oo diiradda saartay laakiin dad badan oo in yar maahane in badan oo dadkan haatan la qabtay ama la tarxiilay waxaad hadda wararka rasmigan helanaa waxay ahaayeen kuwa in ayagu ku jiray markii horeban processka ama nidaamka tarxiilka ku jiray oo la ogaa meelahay joogeen oo laga soo qaqabtay iyo qaar si in lama filaana ula joogay kuwaasoo la helay laakiin weli in ma jirto in laamiyada dadka inta loo istaago la qaqabanayo oo sida ay macnaha dadku u buunbuuninayaan uma jirto mana filaya anigu Faisal ahaan inay dhici doonto in tarxiil aad u guud oo dadka guryaha lagu garaacayo, in xafiisyada laga soo qabanayo, in xoogay waxaad moodaa inay qaadan doonto miisaaniyad aada u dheer oo hadda aan lahaynin. Laakiin waxaa mar walba dhici doonto dadkii iyagu nidaamka ku jiray ama dembiyaha galeen ama maxkamado dad ay ku socdeen oo maxkamado xukumeen, kuwaasaa marka hore la hormarinaya.
Waa gartay. Marka dabcan dad ayaa la qabqabtay, boqolaal ah qaar ayaa la celiyey oo diyaarada lagu qaaday, kuwana gacanta ayaa lagu hayaa. Marka sidee ayay dowladaha Latin America qaarkood uga falceliyeen go-aanka madaxweynaha Mareykanka ee tarxiilka hadda xawliga ku socda?
Runahantii dowlado badan ayaan arrimahan ku qanacsanayn. Dowladan aan jaarka ay dalka Mareykanka yihiin ee Mexico ayaa la fahaanteedu markii hore khalad, inkastoo ay leeyihiin khalad xagga nidaamka ama protocol ahaan uu u dhacay oo ayna iyadu diidaneen, sida Colombia oo kale aysan si qayaxan u diidaneen, lafteedu diyaarad ay xakisay baa jirtay oo la rabay inay Mexico ka degto. Marka wadamo badan baa waxaad moodaa si ayn adag uga farcelinaya, laakiin waxaan filanaa in maalmaha soo socda aan ogaan doono waxa ay kaga duwanaan doonaan tarxiilka haatan socda, kuwii hore ee socday miyuu ka duwanaan doonaa, mise wuu ka badnaan doonaa, mise wuxuu noqon doonaa in marka hore diiradda la saaro dadka dembiyada galay.
Ugu dambeyntii, marka ololahan raafka iyo tarxiilka ee maamulka cusub ee Trump uu wado Soomaalida siduu u saameeyey?
Runahantii ilaa hadda dee maanaan maqal Soomaali uu si toosa u saameeyey. Dadka ugu badan ee haatan aanu warbixinada rasmiga aanu haynaa waa dad Latin America intooda badani ka yimaadeen. Waa dad runtii sida aanu meelaha aynu ku aragnay dadka magacyadooda qaar iyo kuwa laka qabanaya idaacadaha meel walba laga sii daayey, waa dad in badan oo kamid ay falal dambiyada galeen. Marka waxa uu kolleyda dabcan way saameyn doontaa oo waa laga yaabaa Soomaali badan oo soo galay waddankan inay jiraan. Laakiin sida aanu in badan ka rajaynayno ama nidaamkan Mareykanka aanu la soconno, way adkaan doontaa qof aan dambi gelin in meel shaqa ama gurigiisa loogu tago la raadsado. Waayo ilaa haatan sidaan ognahay ma jiro dhaqaale ama miisaaniyad waddankan Mareykanku u qorsheeyey in dadka guryahooda ama meelaha ay ka shaqeeyaan laga soo raafo. Waxaa laakiin haatan xoogga la saaraya waa in aan kuwa cusub imaanin, halka ay noqon doonto wejiga labaad wixii laga yeelaa dadka gudaha ku siman ayagu wax dambiya gelin.